okwa waguru okuveridadi lulirwe wamponya wantuma katende motome elawe wantuma wansubiza tolibera nange olinamanyi choka mukama otula munse site balabe bano abanumba bano museno Zabutia, mewe bunaja, ori nange, ori nechapa, ori nechapa, echensi yona, si te mamu, gawori, hey, ori songa yange, embeza womoseno. Chakolia, manonya chakonya, webibula, neva chankarana, bambi bate sabubi, nadala, gensi ebeganye, nabono, nabuda butua, orokoba, mochala we aliano ye, ze chacha yanjigiriza, yeso singira byonna. Yobu yanjigiriza ne mubuzibu nsinze erinnya lyo Yesu Sijukira bulungi ebigambo bye Ensi lwe yamwegana yali mu bulumi era yakaba naye yayimba Yanjigiriza ne mubuzibu nsinze erinnya lyo Yesu Oli nsonga yange embeza womuseno Si kye bigambo byabwe Yesu gawuli kuba manyi
Yo cabrillo